That himsafi.com.
Mama kaenda kudanga mtoto analianja wanakusobarida. Ote kikubwa tumombe Mungu atuepushe na bala. Pibe oya kila mtu na maisha yake kila mtu anapambana. Ote ugaiga uchumi ali yake kila mtu anapolala na pajua mwenye kilombelo kama shida. Uenda kesho tukapata tukajenga fula sikwe tukaida. Hata kirudi nyumbani watoto wamelala nja wanakuso barida. Ote mama kaenda kudanga mtoto analianja. Oh mwaka huu we mwaka huu sijui kama tatobo wa mimalo mwaka huu. Ote
Mipangonati
zote za kuo wanangu mwaka huu. Tena sibola niwe singwa tapine muni tango wabishi mwaka huu. Ote kuliko kulipenda jitu jitwenye. Ote oya kila mtuna bado uya igia uchumi ali yake kila mtu anapolala. Kilo kilo watoto wa Chicago wase walo walo wase walisiki lodi we wanakuwe niseme siseme we wabishie niseme siseme we wanakuwe niseme siseme niseme siseme niseme siseme. Oya ukimona mchawi wako mwoneshe kidole akupenda na kuangia mwoneshe kidole. Kimona mchawi wako mwoneshe kidole akupenda na kuangia mwoneshe. Basi twende mwoneshe kidole mwoneshe kidole mwoneshe kidole mwoneshe kama shida wanakusobarida. Wanakusobarida kikubwa tumombe Mungu atuepushe na bala. Ote haijalishi kazi yake tiboda boda, haijalishi kazi yake defa bajaji, haijalishi kazi yake timkulima, haijalishi kazi yake tiboda boda, haijalishi kazi yake anabeba sege, haijalishi kazi yake anapiga debe, haijalishi kazi yake mwindwa vishatu, haijalishi kazi yake anauza gancha. Oya kila mtu na maisha yake. Ote ugaiga uchumi ali yake. Ote oya oya kila mtu na maisha yake kila mtu anapambana.
Dachimsafi.com
ugaiga uchumi ali yake. Wanangu kama shida sikwe tukaida. Ote oya piga makofi asiyopiga mpige kibao. Oya piga makofi asiyopiga mpige kibao. We warefie niseme siseme, we wanakuwe niseme siseme. Oya anake wakae kimya, anaume piga kelele. Oya anake wakae kimya, anaume piga kelele. Oya anake wakae kimya, anaume piga kelele. Basi twende kila mtu apagae, wanangu apagae, kila mtu apagae, wabisha apagae. Twende kila mtu apagae, wanangu apagae, kila mtu apagae, wanangu apagae. Wakile wa pombe wanangu wanapenda chini. Wakile wa pombe wanangu wanapenda. Wakile wa pombe wanangu wanapenda chini. Wakile wa tungi wanangu wanapenda chini. None sheza chini chini twende. Weza chini twende. Weza chini baba. Weza chini none sheza chini chini baba. Weza chini tena. Weza chini tena. Weza chini. Oya we kama una baby wako piga kelele kidogo. Oya kama upo single piga kelele kidogo. Oya we kama unajikubali we piga shangwe kidogo. We mida mitungi wanangu anasingatia. Wakingia baa wanangu anakunywa bia. We mida mitungi wanangu anasingatia. Wakingia baa wanangu anakunywa bia. O jamani lete pombe.
Dachimsafi.com.
Jamani lete pombe. Lete pompe kwa masela, lete pompe, lete pompe wanangu, lete pompe, lete pompe. Oya nake wakae kimya na umepiga kelele. Aya piga makofi matatu. Dogo malo mtu wa watu. Piga makofi matatu. Kama kweli mtu wa watu, basi twende kila mtu achangamke. Wanangu achangamke, kila mtu achangamke. Wabisha achangamke, twende kila mtu achangamke. Wanangu achangamke. We masela niseme siseme, niseme siseme, niseme siseme. We melewa, we melewa, we melewa, we melewa. Oya soche sakatika kimsache fukoni, sache fukoni, sache fukoni. Soche sakatika kimsache fukoni, sache fukoni, sache fukoni, sache fukoni, sache. Oya noneshe uo mzuka mwanangu kauna vibe. Noneshe uo mzuka we katika una vibe. We wanangu we, niseme siseme. Niseme siseme, niseme siseme. Sense, niseme siseme. Kati kati sungu shaduwala, wana kuduwala. Sungu shaduwala, wana kuduwala. Basi sungu shaduwala, wana, ku, wana kukuti ukuti.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.